buli amanyi nti olikyali wange nze mpandi nnyo kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka nze mpandi nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka ndi bunnamwe kati naye nenfiira wano buli omu aziruka afudde akyuka nenjomu obadde osula ebeera etiibwa negwe wayanjula ewaabwe mugati w'empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda ogamba otya juniya
kizudde bwofa okyuka naba taata kwagaliza osanga akaba oyinza onoonya olukumi okugula capati ngaoli alina kulimisa nnimira asobole otukuwa naye bwofa ne beesomba ente basala namba sako miceere batoke bagula mmotoka ne bwebanjala gikusi bafumbaawo ne beereera gaggwa oli wali ofuuse ekyennyalwa kyovuola baŋŋamba
ombendi ennywe kuba nakizudde ndi muntu bwafa akyuka waliwo omulalu gwendojja yamala ekasubi ku nguudo emyaka mukaaga naye nga bw'omanya emmoloka yamutomera neemuttirawo poliisi bejjawo eddambo n'emmoloka endala n'etuuka yavaamu baabibomboola nga nabo banonye mulambo guli nambyula ensi n'ereetwa bw'atyo omusajja n'atwalwa eyali asulanga ku mbalaza yaziikwa mu masuuti ekeesi ez'ebbeeyi entaana baagizimbirawo era ku olwo yakuumwa nnyo naye omufu tebyamugasa byasanyusa baana abaliwo kyova olaba kati ŋŋamba mu mpenda ennywe emagombe tewali bbaala nti oba ndigula abange mu mpenda ennywe oba nakizudde nti muntu bwafa akyuka ndi munnamwe kati naye n'enfiira wano obuli omu aziruka ne gwewayanjula ewaabwe mugatti gw'empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda ebintu bino
hasan ekyeyogedde ekyo mattu kituufu nange nakizudde omuntu bwafa akyuka kabe muganda wo gw'ozaalwa naye keeyo omusaba omutwalo n'agaana naye olunaku lw'ofudde alinnya n'ennyonyi okujjaziike okumanya kituufu omuntu bwafa akyuka kaba omwana omyezi ena bwafa atiibwa nalina omuwala gw'enkwana ne mutwala mu kiraabu emu otulye ku ssente naye nga bw'omanya abantu bano ab'effujjo batandika okulwana awo ng'era lusaago naye katonda by'aleeta n'owanga eccupa yamukwatiramu ngenda omumunyenyanyenyaako nga ndaba ensi ng'egudde eri okumanya kituufu omuntu bwafa atiibwa ebyalaavu byadda wali gwe nali mpita swiiti ewange yafuuka na mulambo ku ssaawa eyo olaba omukazi gw'olinamu abaana abawera bwe bamuziika n'asulayo ekyokutuma ku ntaanaye lusaawa mukaaga ez'ekiro awo siita n'ebigere nga nti weegayirira kutumye ehe asali ŋŋamba
mupendye nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka ndi munnamwe kati naye n'enfiira wano buli omu aziruka bwofa okyuka nenjomu obadde osula ebeera etiibwa ne gwe wayanjula ewaabwe mugatti bw'empeta bw'ofa kunaabira eddagala ogaana okudda abange mumpende ennywe emagombe tewali bbaala nti oba ndi za juniya nkizudde abantu bano bazibu abamu batwagala nnyo wano bw'oba ofudde juniya nazudde abantu bano bazibu abamu basanyuka nnyo wano bw'oba ofudde eyakumalogi ew'okusula ngoze embaale bw'ofa alinnya bbaasa ajaziiko ebuddu ze gavumenti kyenyisaba bw'eba yasiima byennyimba empendi ennywe oba nvuge ne ku mmotoka suleko mu nnyumba ezaakalina neewaani tinayimba nnyo neewaani tinayimba nnyo okusinga okumpaana lw'enfudde gwe pulizenta kyenkusaba nkubira akayimba kendeesi sobole okufunanga emirimu noonyeemu akasente kennaalya okusinga oddukuba lw'enfudde nga ne bonna nga tebikyanyamba mwaba ebitundu gye nkolera ze bunjalireewo okusula obeera ompadde lwaki ompaana bw'ennyimba nga ne bwensiba ekikaali mu lujja lwogaana ze mumpenge nnywe kuba nakizudde nti muntu bwafa akyuka ndi munnamwe kati naye n'enfiira wano buli omu aziruka mumpenge nnywe emagombe tewali bbaala nti oba ndigula opandye nywe zembeera ndigida walina kabbiya leeta eno ebyana n'entemesa mulufula n'entuka ebifi by'ennyamawo n'entwala bwensulanga mu bbaala temunenya mbeera nsanyuka emagombe tewali bbaala.